sogureega wa ama igashe gacalkaada ii guntane geesma u leexan kare sogureega wa ama igashe gacalkaada ii guntane geesma u leexan kare Shama iyal galabta go'aanki gadaal ma geesmaye Shama iyal galabta go'aanki gadaal ma geesmaye Sogure gawa awa igashe Gacalkaada ii guntane geesma u leexan kare Shama iyal galabta go'aanki gadaal ma geesmaye Shama iyal galabta go'aanki gadaal ma geesmaye Kudaha wadnaha digil gishaye Yaksi malayi garabisi Kudaha wadnaha digil gishaye Yaksi malayi garabisi Garadadagu shanku gare Magab sahaye ilai goke Gani apeka jadai haisa Sogure gawa igashe Kalkada iguntane gesma ule hankare Shama iyal galabta go'aanki gadaal ma geesmaye Shama iyal galabta go'aanki gadaal ma geesmaye
Shama iyal galabta go'aanki gadaal ma geesmaye
Gamba shama iyal galabta go'aanki gadaal ma geesmaye